love love oh. Do they come in a shita? Sana maleri niga ani
Mm-hmm.
loko tinani a hi kolisani kunene swi ta tshamiseka. Xilavi leswo kwatakwatelana a ri tshamiseke. Sirhelo ri xilavi leswo kwatakwatelana a ri tika. Sirhelo ri xilavi leswo kwatakwatelana.